sing your praises. I've come to worship you, Lord.
Ibla de kosile mamla da da bosie katara maya na nera ba.
Jevanko wola elinyalio sinze gwe bukama wango wangeze kwa gala nyo muka mosinga byona byenkuzenda ba nebye sida ba oli wa manyi he nebyo kola byamanyi ekitiibwo kigwana kyevankobola erinnya lyo sinze gwe yantonda ha kubango wangize kwagala nnyo munda mu mutima gwange yayanira gwe yegwamanyi ebyange oli wamanyi he nebyokola byamanyi ekitiibwo kigwana waggulu nyimba amatendo gy'oli nga sinza kubo yatuula mu nse osinga nyo byenda banze osinga abalala bye banoonya waggulu nyimba amatendo gy'oli lero n'enkya Yesu toli kiwuka uli wamanyi nebyokola byamanyi osinga nyo byonna Waggulu nyimba amatendo gy'oli